God made man, man made money, money made man, man,
money made man, man.
Nani taka mimi shimbu ya ardhini wala shumwi mitini kwa ajili yangu watoto wanazama migodini wezi wanapigwa vibiriti jinsi nilivyo adimu naondoa ukarimu naleta kwenda wazimu najulikana mitaani kwa majina kibao wananiita mapeni mkwanja au mafao nipo kimfumo wa karatasi au sarafu nishashikwa na mikono misafi hata michafu ndugu anachinjana wakimgombania kaurithi mindo chanzo cha dhambi na uovu kaibilisi kwa ajili yangu makahaba wanajiuza uchi kwa ajili yangu serikali yetu inauza nchi naondoa dhiki na kuleta riziki naondoa urafiki na kuleta unafiki huwa nafichwa mifukoni ili nisionekane nafanya watu wawane familia zitengane nchi zinamwaga damu kwa ajili ya mafuta yote michongo na harakati za kuntafuta ukiwa na mimi watakupenda na kuthamini bila mimi utatengwa na kufa masikini
God made man, man made money, money made man, man.
Kwa wingi kwenye mabe nki na lindo zaidi ya 50 cent waliona mimi kawaida hawana usalama wanawindwa kawa nyama kwa kila njama sina tofauti na karatasi tulenye mchoro ila naleta chuki ulafi na migogoro nazua kitimtim hasa ikija kwenye kodi watu wanapanda wazimu kila wasikia hapo hodi wengine wananifoji wengine wananichezea kamari yani tu ili mradi nisicheze nao mbali mimi nafanya wauwe, nafanya wakue, nafanya waamue, hapana wasibukue. Mimi ndo chanzo cha hongo, wasama na ntimanyongo, kuleteana maringo na kumana migongo. Mimi ndo thibitisho usawa na haki ni uongo, ndo maana hawa wanakunywa bia wale gongo. Duniani nina uwezo zaidi ya baba wa mbinguni, ndo maana ukisali unamuomba unipate mimi. Mali utajiri kila aina ya starehe, magari ya kifahari, pamba za kipedeje, wapambe, wachumba, mafande watakuchunga, wote wakitaka kipande cha mavumba. Bila mimi utaona dunia ilivochungu, ukiwa na mimi vigumu kuona ufalme wa Mungu. Production. Yo Dunga, let's get this money, man.
Paper, 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 paper.
Ooh, pesa na money. Pesa na money, pesa na money, pesa na money, pesa na money.